Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Greetings once again in the wonderful name of our Lord and Savior, King Jesus. We thank the presence of the Holy Spirit in our midst as we greet all the listeners at Radio Pulpit. Ngegama lika Jesu. Sibonga umoya ongcwele ekuseni kwanamhlanje. Sikule nyanga, inyanga ka June, and we know ukuthi leyo nyanga i South Africa set it aside ukuthi i celebrate ya ibe Youth Month. Silibonga ngendlela emangalisayo that idea ebonisa ukuthi abasha they are very important empilweni zethu. And abasha they don't understand ukuthi they are also can inspire abantu abadala. Ngoba ngeke ngibone nje mawubheke umusha elokushini owenza izinto eziright. Ube nalento yokumkhulekela noma engazi. Ube nalento yokumjabulela noma engazi. Ngani uya inspire umntwana omusha okhula kahle esikhathini esifana nalesi. To the extent sokuthi kuyakwenzeke uNkulunkulu wanginika lento. Mangizwa ngabantu ngaye into enhle. Umuntu omusha angithuli. Kufanele ukuthi ayazi ukuthi uyas inspire singabantu abadala ngoba esikhathini esiningi siyasithule singakhulumi until umntwana enze into wrong. It's then that is yakhuluma. Abanye I go to the extent sokuthi ngibabeka izandla and pray with them. Manje ekuseni kwanamhlanje ngikhuluma ngoba nathi sake saba babasha nali lizwi kaNkulunkulu before we go further. Nali laphayana esilifundayo ku-Ecclesiastes ku-chapter 12 verse 1 ukuya phambili. Lithi remember your creator in the days of your youth before the days of trouble come. Manje lokho kuyasitshela ukuthi bangcwele kukhona ngikhuluma nawe omusha. Elithi khumbula uNkulunkulu wakho ezinsukwini zobusha bakho. Ngoba namhlanje uma umuntu okhumbula uNkulunkulu ebusheni bakho kuyaye kubonakale ngathi awukho kuyini awuhambi nge awukho right engqondweni ngoba bacabangele your peers intanga zakho ezayizibone ngathi you are very stupid awusumuntu wena ophumela ngaphandle okwenza lezi zinto abazenzayo. And sometimes abasha they come to a place ukuthi benze njani ngenxa yokufuna ukuthi banga rejectwa ngenxa yokufuna ukuthi bafane nabanye baye benze izinto nonembezo wabo ongavumi ukuthi bazenze. But now izwi kaNkulunkulu ekuseni lithi remember your creator in the days of your youth before the days of trouble come. Hey, let me tell you musha, the days of trouble does come in life. The days of darkness does come in life. There is a season in life. Lapho uthole izinto zikusebusika kungekho busika kube sebusika empilweni yakho as individual. Manje izwi likaNkulunkulu lithi remember as a young person uNkulunkulu ebusheni bakho insuku zakho zingekabi mnyama. Let me tell you ekuseni kwanamhlanje sizoqhubeka ngaleli lizwi. Siye sababasha mina ngikukule group ye kuthwani lento ye 76 ye 76 ngikulo group yale uminyaka leyo masibasha. Let me tell you uma sibheka leyo nto leyo sithola ukuthi abasha that time bebekhona ukuthi baphakame benze izinto ezi right ngoba ngaleso sikhathi masikhumbula ukuthi besingena social media eyenza ukuthi isiphambukise besingena ama cellphone enza ukuthi siyofuna izinto kuma cellphone engafanelanga ukuthi sizibheke ngoba ngikhumbula ngesinye isikhathi ngiyoshare izwi kaNkulunkulu kwesinye isikolo mangikhuluma ngendaba ye pornography bahleka kusho ukuthi into abayifunayo. Manje namhlanje thina ngezingkhathi zethu wawungeke uthole incwadi ezindlaliwe nje estradeni ezinalezo zinto ulawuboshwa nokuboshwa for zona. But manje sesiphila isikhathini samanje zindlale noma kukuphi ngisho nasezikolweni kufanele bafundise ngalezi zinto ethina esisazifunda sesibadala manje ngikhumbula ukuthi bangcwele not very long kulamaviki baye kwa trenda isithombe somntana ona 9 years obe pregnant pregnant so umntana ona 13 years abantu bayibona ukuthi hey lento ngempela iwrong but impendulo yami ngathi labantwana ba practice lezi zinto abayifundisayo ngesex esikolweni so we must be the one who stand against those ama teachings ukuthi abantwana manje they want to be practical yile zinto namhlanje kuyayikuthwa namhlanje kuliswa gender violence kuliswa ama rape but at the same time uma sibheka ama sopi ethu esiwenzayo namhlanje awana imfundiso ezinhle ama sopi iwona nawo ngokwawo a contributor kwizinto esizibonayo namhlanje manje ngikhuluma nawe musha ekseni kwanamhlanje ukuthi ngesikhathi sethu abo class of 76 uyazi ukuthi kwakunama gangsters but sasi abasha baleso sikhathi bebekwazi ukuphuma as a crowd beyo challenge ama gangsters and they used to kwenza le khanga record and engafuneki but bazama ukuthi ama gangsterism esowethi phele ngani ngoba kwakuphaka amabasha abasha baleso sikhathi uma ungazi each and every station sama train esowetho angazi go Israel but esowetho each and every station bekuba ne bottle store next to the station bekuba ne bare la kuthengiswa umqombothi leyo yayenziwe yi system yokuthi ababo baba bethu mabe phuma emsebenzini bahambe boyodakwa and into eyenziwa youth yangaleso sikhathi bahamba bayodiliza nalo uma brare kwadilizwa ama bottle store ngoba yizinto ebeziphengelela ukuthi abazali bethu bephuma esitimeleni abona ibottle so athi nginqaniwa ngene angabi ubaba o responsible manje lezo zinto zayenzwa abasha bangcwele namhlanje mawuthi uyabheka uthola ukuthi usathane manje into ayenzayo ke manje u penetrator ebasheni ngani ngoba uyazi ukuthi wena musha umfana uphethe imbewu ye generation elandelayo he wants to destroy i generation elandelayo that is why namhlanje elethe ama drugs that is why namhlanje elethe izinto ezinje he wants to destroy i future ye generation yethu ngokuthi manje umusha nomusha uphethe generation elandelayo esuka kwi generation engasemuva manje ekseni kwanamhlanje izwi likaNkulunkulu liyakubiza lithi remember your creator in the days of your youth ngithanda ukuthi uma usakhumbula ukwenza izinto eziright ukulalela abazali ngithanda ukuthi wenza kahle ungezwa bathi awenzi zona wenza kahle ngoba namhlanje sithola ukuthi abasha bethu bayagula sithola ukuthi abasha bethu namhlanje abasena direction ngani bahleli eyitradeni abagezi ngani ngoba bekhohlisiwe izinto ebazikhohlisile and usathane ebasebenzisa ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje I am proud to say ngi product ye SCM student Christian movement kulapho ngeke ngakhuluma la nginike ubufakazi kulapho izwi kaNkulunkulu langifinyelela khona we student Christian movement namhlanje uma zingavela lezo zinto ngoba kukhona amakhaya namhlanje angakhuleki but izinto ezisizayo even nalapha ekolweni kuma assembly uma kukhona iassembly mamelisisa izwi kaNkulunkulu ngoba mhlambe kina ulitholi bese kuba khona labo emakubo bayazi ukuthi baphila ngezwi bese bona uthola ukuthi bayazifihla abafuna ukuvela ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje ziveze ngani ngoba uJesu Kristu uyasho ukuthi uma uphika phakathi kwabantu nami ngiyophika phakathi konkulunkulu kobaba nengelosi manje ekseni kwanamhlanje ngikhuluma ngawe musha ukuthi uma ngikhuluma ngalento obo class of 76 ukuthi yi generation yethu eyaguqula izinto ukuthi manje kube khona izinto esithi asizifuni ngoba azisibenefiti ngalutho saphakama sabambisana bafa abantu kodwa kwaba khona izinto eyishintshayo manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi ekuseni kwanamhlanje uNkulunkulu uma sibheke ezwini lakhe uma eyokhonkara iKhaneni azange akhonkare angene ngabantu abadala bafa ehlane kodwa abantu angena ngabo aboJoshua abantu angena ngabo boKhalib they were young men uJoshua that time mangithi waye yini wayengasinayo youth waye adult ngoba wayenabo 40 but abantu ababehamba uNkulunkulu abasebenzisa labo bantu bakwazi ukungena beyothatha izethembiso zikaNkulunkulu manje ekseni kwanamhlanje we know ukuthi umuntu omusha unama challenges ngoba kukhona labo social media kukhona izinto ezi so open ezenza ukuthi manje abasha babe nokulingeka manje ekseni kwanamhlanje ngithanda ukuk kumbuza ngoJosepha in the Old Testament lithi izikaNkuluNkulu be umusha and very handsome and manje seke kuyindawo eEgypt eyisebenzi ngoba wathengwa he was a slave khona lapha eEgypt waze wathengwa uPotifa siyabona ukuthi khona lapho wa enters umfazi kaPotifa bheka uma uzo enters umuntu okuyiparliament ngisho ukuthi umuntu osesikhundleni esikhulu kulula la ukuthi ube tempted ngani ngoba ubona ukuthi manje lo muntu ku position enkulu ngingenza noma yini ayifunayo ukuze ngikwazi ukuphila kahle kodwa uenjalo uJosepha lithi izikaNkuluNkulu lo mfazi every time wayizama ukumlinga every time wayizama ukumlinga engalingeki kodwa wenza lo mfazi kaPotifa ukuthi one day abantu bangabikho abanye la endlini abe yedwa ukuze akwazi ukuthi lento ayifuna ukuyenza ukuthi yenziwe uJosepha kuye ayenze lithi izikaNkuluNkulu wabaleka uJosepha washiya ingubo yakhe manje ngithanda ukuthi nawe ekuseni ungabaleka ushiye into ushiye ubaleke awungeke ukwazi ukumelana nesilingo ngani ngoba namhlanje kukhona abantu abadala abakwazi ukukhipha imali bathenga abantwana kukhona abantu abadala abazokuveza izinto ezinhle ngani ngoba namhlanje ichallenge yabantu yabantwana bafuna ukubahamba ngama Porsche cars bafuna ukugcoka izinto ezithile manje uSathane azilethe kuwe umuntu omusha baleka umuntu omusha ekseni kwanamhlanje fana noJosepha owabaleka wabalekela isono seke balekile wagqunywe jele wahlala kwakungekho mnandi kanti vision yakhe ne dream yakhe was fulfilled uma engene jele ngani kube bengazange angene jele beke ngeka kwaziyo ukuthi he's a dream interpreter manje ekseni kwanamhlanje kukhona ezinye izinto oyongena kuzo but your gift and your vision your calling ngeke ibonakale until ungena kulezo zinto he went into the pit waphuma kwi pit went to the prison waphuma ku prison wayoba yi governor yaseGibhitha manje ekseni kwanamhlanje sibona noJosepha in the New Testament uJosepha make bona uMary ukuthi upregnant lithi wazama ukubaleka ngoba ethi mina ngikakalali nale ntombazana kwenzeke njani ukuthi manje seyikhulelwe until uNkulunkulu wathumela ingelosi ukuthi no lokhu kukhulela kufana nokukhulelwa even noMary ngokwakhe makuthi uzokhulela wavele wabuza ukuthi ngiyokhulela kanjani ngingazange ngihlangane nowesilisa na manje ekseni kwanamhlanje ngithola ukuthi basekhona bangcwele ungezwa ngesitha ungezwa ngamanga kaSathane ukuthi abekho basekhona abantu abakwazi ukuphila ngendlela efanelekile that is why kusekhona ukuhlolwa kweintombi ngoba kusekhona bangcwele abantu abaphilayo ngani ngepurity manje ekseni kwanamhlanje ngithanda ukuthi ukhona umusha izwi kaNkuluNkulu lithi remember your creator in the days of your youth before the days of trouble zifika ngoba zizofika but uma mkhumbulile uNkulunkulu wakho ngazo zona lezo langa lobulani lobusha bakho uNkulunkulu uzoba nawe akuprotect kuko konke manje uDavide kuSam 119 ukhuluma ewumusha ngoba noDavide wangena ewumusha wayogcotshwa ewumusha and manje uthi uDavide umusha usibalekela kanjani isono uthi ngokulonda izwi likaNkuluNkulu enhlizweni yakhe manje ekuseni kwanamhlanje ngokulonda izwi likaNkuluNkulu enhlizweni yakho uyakwazi ukubalekela inkanuko zobusha manje ekuseni ngithanda ukuthi uNkuluNkulu wabasebenzisa abantu abasha ngendlela emangalisayo ngoba sibona nakuyibhuku incwadi lapha kaX the book of X ku chapter 12 siyafunda bangcwele lapho incwadi yezenzo chapter 12 siyabona ukuthi kukhona intombazana futhi moreover yena kwakuyi slave nokuba yi slave uma sifunda ngaye uRoda elithi zikaNkuluNkulu uRoda naye wayihlanganela nabantu abakhulekayo sekehlanganyela nabantu abakhulekayo babekhulekela uPetro And manje uma umuntu omusha uyakwazi ukuba ne sense of hearing uyakwazi ukuba ne sense of ukubona izinto ezingabonwa ngani ngoba islate sakho si clean manje lana izwi kaNkuluNkulu lesitshela sifunda lapha kuzenzo chapter 12 lithi leli lizwi from verse 12 to 17 lithi when he had dawn on him he went to a house of Mary the mother of John ulento lo uPetro lo also called Mark when many people gathered and were praying beka uRoda ulapho unabantu abakhulekayo bese lithi leli lizwi khona lapho bangcwele lithi Peter knocked at the outer entrance and a servant girl named Rhoda came to answer the door when she recognized Peter's voice she was so overloved she ran back without opening it and exclaimed Peter is at the door She recognized Peter's voice. Ma umuntu omusha uyakwazi ukwazi ukurecognize izinto. Manje ekseni kwanamhlanje uyena owaphakama wayolalela eminyango ukuthi kwenzakalani. Uyena okwaziyo ukurecognize ivoice kalento. Bekhona abantu abadala bephika bethi haye uyaphupha wena. Manje ekseni kwanamhlanje hayi uRoda kuphela bangcwele. Sikhuluma ngale slave girls girl lapha encwadini the book of Kings, second Kings. Le ndaba kaNamani was a slave to Namani. Owathi makabona uNamani enelepher wamzwela eyislave ethinjiwe kodwa uNkulunkulu wamsebenzisa ukuthi manje anikeze uNamani i-solution yenkinga nayo wathi le ntombazana uma ungaya nje kwaIsrayeli uyobona the prophet kwaIsrayeli le nkinga onayo izokwazi ukusolveka ngempela uNamani azange aqine bangcwele walalela Manje ekuseni kwanamhlanje ngithanda ukusho ukuthi uNkulunkulu abasha uyabasebenzisa ngendlela emangalisayo na nezwi kaNkulunkulu malithi khumbula uJehova ebusheni bakho insuku zobu mnyama zingekafiki kungoba uNkulunkulu usafuna ukusebenzisa insuku zakho usesemusha ngoba mawumusha uyakwazi ukugijima mawumusha uyakwazi kwenza into eyithile ngithanda ukuthi noma sibheka incwadi kaNehemiah bangcwele uma uNehemiah eyokwakha amabonda aseJerusalema liyasitshela izwi likaNkulunkulu kuchapter 3 wakhona uverse 12 wakhona lithi Shalom son of Haloshi the ruler of half district of Jerusalem repaired the next session with the help of the daughters intombi zikaShalume nazo zabakhona ezaziyosiza uNehemiah ukuthakha amabonda aseJerusalem ubiziwe musha ukuthi uzokwakha amabonda ecommunity yakho uzokwakha amabonda endawo yakini ukwakha amabonda ukuprotector indawo yakini ukuthi izinto ezimbi mazingangeni manje ekuseni kwanamhlanje izwi likaNkuluNkulu uma liqhubeka lapha besifunde khona kubashumaleli ithi and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. Kuyo figis kati lao, insugu mases figiles obumnyama, bese uya kaluti, ang toluk chabula guzo. Liti before the sun and the light and the moon and the stars grow dark. Hey, lezi zinto. These things, manwele. Umasipega, the sun is there to bring the light, even the stars. But umasofile umusha, say in tukuzo mamnyama says figile, elitis kankulunkulu lapo. Before the sun and the light and the moon and the stars grow dark, they will grow dark in your life. Umangabe azange ukwazi ukumkhumbula uNkulunkulu ey'nsukwini zobusha bakho. Uma ungaya endaweni kuma prison uzothola abantu ababengafuni ukuzwa. Manje ekuseni kwanamhlanje lithi leli lizwi, when the keepers of the house tremble and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few and those looking through the windows grow dim, when the doors to the street are closed. Hey, sesibone i-traffic kuvaliwe bangcwele, kune-traffic ivalile evalile amaphoyisa. Kodwa lithi zikwankulunkulu, uma ngazange umkhumbule umusha uNkulunkulu wakho ebusheni bakho, kuyofana nale zoyinkathi uyobona ngathi kuvalwe yonke indawo, ubone ngathi akudluleki. Nanamhlanje ubone abasha uma becommit suicide usuke ebona ngathi akudluleki, kanti kuyadluleka. Usuke ebone kumnyama endleleni yakhe, kanti ngale akazi ukuthi kukhona ukukhanya ekudingeka ukuthi athathe izwi likaNkulunkulu alwe ngalo ukuze adlule kulobu bumnyama. Manje ekuseni kwanamhlanje kuyinyanga yabantu abakhethelwe abasha, khumbula le nyanga ukuthi ikhethele wena musha. Zifune, bheka nabangane bakho, ngoba nezwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi a bad character corrupts a good character. A bad behavior, a bad company corrupts a good character. Bangcwele lisho njalo izwi laphayana kwincwadi yamaKorinte. Cheka abangane ohamba ngawo ukuthi uhamba nabangane abanjani, ngoba uma uhamba nabangane abangasiyibo, there's a possibility ukuthi wenze izinto abazali bakho abangazifuni, wenze izinto ozosola ngazo kusasa, wenze izinto ongeke usijabulele kusasa uma usobheka emuva ukuthi hey, ngidlule kuphi, ngenzeni. Manje ekuseni kwanamhlanje uwumuntu omusha, ngizokhuthaza wena ukuthi unamandla, usengagijima. Yenza ukuthi isitha, ngoba namhlanje usitha usiqedile amandla yabantu abasha. Abantu abasha bengcwele baphelele ukugijima ngani, ngoba isitha sithathe wonke amandla abo. Ungabona la esitradeni ukuthi kwenzakalani, isitha esithathe amandla abo, uthathe ifuture yabo, uthathe isidi yabo. Ngoba uma usonje, there's no possibility ukuthi ungaqhubekela phambili igeneration elandela wena niabantu abasha. Manje lithi zikwaNkulunkulu, khumbula uNkulunkulu ey'nsukwini zobusha bakho. Iy'nsuku zoba mnyama zingakafiki, lapho ozobona ilanga, ozobona nenyanga ney'nkanyezi ngathi kumnyama, kanti akekho mnyama. Namhlanje siyabona abasha bangena kwi-depression, abasha bakhomitha ama-suicide. Ngani? Ngoba akanalo elinye ithemba. Kodwa uma ungathatha ugo uNkulunkulu abe yithemba lakho, noma kumnyama uNkulunkulu uyakhanyisa, ngoba ukukhanya uNkulunkulu kuzokhanya endleleni yakho. Uzokwazi ukubekezela, uzokunikeza amandla ukuthi ubekezele isimo noma ngabe sinzima kanjani. Manje ekuseni kwanamhlanje i-challenge yakho ekuseni ungumuntu omusha, ukuthi wena uzimiseleni ngobusha bakho, ufuna ukubhekani, have a vision. Ngoba uma nginganayo i-vision umuntu omusha, kulula ukuthi sitha sikwazi ukudlala ngawe. Ngoba nezwi likaNkulunkulu liyasho ngendaba ye-vision ukuthi uma a person without a vision uyaperisha. Ekuseni kwanamhlanje sisakhuluma ngalokho bangcwele, ukuthi izwi kaNkulunkulu laphayana kuzakha 29 kuverse 18 lithi, where there's no revelation the people cast off a strain, but blessed is he who keeps the law. Where there's no revelation, siyabona ukuthi kufanele ukuthi ube ne-revelation. ube ne vision yokuthi mina ngifuna ukwenzani ngifuna ukuba yini uma sekufike isikhathi esithile manje kuseni kwanamhlanje sisakhuleka Father God in the name of Jesus we are praying nkulunkulu for abasha bethu inkosi yami kuyinyanga yabo kukhona inkosi yami aba depressed kukhona abasafuna imisebenzi kukhona nkulunkulu othembekileyo abangasena themba baba ngegama lika Jesu I'm praying for ithemba ukuthi maliphike libuye empilweni lwenzabo kukhona nkulunkulu abanabazali abangasebenzi baba bangazi ukuthi bawuqala ngani baba ngegama lika Jesu nalabo nkulunkulu othembekileyo abacabangela ukuthi bazothola imali easy baba I'm praying ukuthi inkosi phinda ubaveze ukuthi ubavezele ukuthi nkulunkulu izinto ezizwa lula baba zifana nomlilo umlilo wamaphepha ziyaphela baba ngegama lika Jesu mabasuse amehlo abo kubantu nkulunkulu abathola imali ngendlela engafanelekanga benze ukuthi baqine babheke ivision yabo bazibone bephumelela nemimoya ewile imimoya nkosi yami yama substance abuse imimoya yabonyawupe ngegama lika Jesu siyamelana nayo ekuseni ngiyakhuleka nkulunkulu ukuthi basize ngoba nkulunkulu owasiza nathi endleleni sesibadala nkulunkulu kodwa sihambe ngokusizwa kuwe sahlala ngaphansi kwaleli gazi lika Jesu I remember because ukuthi nkulunkulu icula will stay right under the blood. No harm, no harm. Iculo nkosi yami elisihambisile nathi endleleni yethu esifihlile uJesu ngaphansi kwegazi lakhe. Phinde bafihle nabo ngegama lika Jesu Kristu. No dinga umsebenzi. Baba ukhona umsebenzi wakhe somewhere. I pray we release a blessing lapho in the mighty name of Jesus of Nazareth. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Do you read the Word for Today daily devotionals? We wish to ensure that your copy reaches you on time. You can now receive the booklet directly at an address of your choice or via email if you prefer. It's easy. Visit radiopulpit.co.za, select your choice, and update your details. Or SMS the word devotional to 37871. You will receive a reply SMS with the options. Alternatively, contact client services on 012-334-1257. Standard rates apply.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.